nilikwepa mara kwanza nikakwambia rudi home, kataka sepa tena nikasema tulia home wewe. Ukasepa mara pili ukazidi niumiza roho, kapiga goti pako mama na kuomba urudi. Hautaki, haunitaki tena, haujui kama naumia moyoni, haujui kama naniumiza moyoni. Anauliza mama yuko wapi simoni, nitamjibu ili mtoto mwanamke kuwa na huruma. Staki lawama, 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 lawama. Staki lawama, lawama, lawama. Yeah.
Cha-cha, cha-cha.
Vuruga akili, meneja buba katili, moyo meukoroga dhahiri. Yeah. I'm serious, you laughing, I've been real, you acting, furaha yangu sipati. Yeah. I'm serious, you laughing, I've been real, you acting, furaha yangu sipati. Baby, how do
to see you with no